ngizwile memeza ehlane ethumbuso wezulu sondele ngizwile memeza ehlane ethumbuso ngimzwile bo
ngizwile memeza ehlane.